Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde gavumenti z'amawanga aga Afrika ezikukulira ebyobugagga by'omuttaka ne bitakozesebwa kuzimba mawanga ago, abantu ne basigala nga beeyaguza lujjo. Bw'abadde asisinkanye abakulu mu minisitule y'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'omuttaka omuli ne kampuni esindiza mafuta, Katikkiro Charles Peter Mayiga asinzidde ku Bulange e Mmengo n'agamba nti enkwata y'ebyobugagga eby'omuttaka ennungi naddala amafuta esobolera ddala okukyusa endabika y'eggwanga lyonna.
Kati ekyobugagga eky'omuttaka bw'otakikozesa kibanga ekitaliiwo, era tetuwagira okusima amafuta n'ebyobugagga ebirala ebiri mu ttaka, era tusaba nti ng'essente zifunise zikozesebwe okuma obutonde bw'ensi, zikozesebwe okuwagira emirimu egikolebwa abantu gye bayimiriddeko ebyobulimi tetubyerabiranga, zikozesebwe mu byobulamu, zikozesebwe mu byenjigiriza, zikozesebwe okuzimba enguudo, eggaali z'omukka, ebisaawe by'ennyonyi. Tuwagira nti Bunyoro egabaneo mutemwa ku mafuta kubanga gye gasimibwa. Tetwagala bantu be Bunyoro babonebone ng'ate ekyobugagga kiva eri mu kitundu kyabwe. Nga naffe ab'ebuganda bwe tugamba tuwaniridde Uganda emyaka gino gyonna, ebyobugagga bya Uganda byonna biri wano, naffe tufuneyo ku mutemwa. Bwe tuwagira n'ab'e Bunyoro n'aba Uganda bonna.
Katikkiro ategeezezza nti wakyaliwo obwetaavu okuyunga bannansi naddala abafubuka ku mirimu egyetooloolera ku bukugu n'egitali gya bukugu, kubanga giyamba nnyo kyenkanyi ku nkulaakulana y'eggwanga lino n'okulwanyisa ebbula ly'emirimu.
Abantu bagende bakole emirimu bafune ssente. Mu mafuta ssente teziri mu mafuta mwokka. Era bwe mwagendayo bannaffe bye twagenda nayo mwalaba, mwalaba emirimu miyitirivu egiri eyo, kakati abantu basanga bagimanye bagikozese kakati nabo beezimbe. Omuganda agamba nti ewagwe ku tewabulwa kalondererwa. Omuti bwe gugwa, ekitiye kinene bwe kigwa, onajjako akatabi, onajjako biri, oyajjako biri, kakati amafuta bwe gabeerawo ly'ekku eryagudde. Waliwo obulondererwa. Naffe abali wano tetukiikiridde Obuganda tububuulire abantu bonna. Ekikolwa ekyo si kirungi nnyo bannange.
Minisita avunaanyizibwa ku masannyalaze n'obugagga obw'omuttaka Ruth Nankabirwa Ssentamu ategeezezza nti Uganda neetegefu ekimala okutambuza emirimu egikwata ku mafuta kubanga erinawo ensawo enzibizi ate ng'ensimbi mweziri.
Twatandika dde okufuna ssente kubanga waliwo omusango gwe twawangula, era mubabuulire ne babuulira y'amafuta simeeko. Tuli mu area just 15% Uganda ekyali ngazi, guno omukisa we guba gukwiseeko kati. Wenyweza omukisa weguli enkya okulangira another licensing ground. Waliwo yafuna license n'alonza yajja gitunda afune ssente z'atambula agende. Abaana ba Uganda bawoza omusango e London ne bawangula. Tetufuna obuwumbi 400,000 nga tetunnaba na kusima mafuta, ezo zayingira dda mu nsawo.
Alex Nyombi omukungu mu kitongole ekirungamya kampuni esimiza mafuta ekya Petroleum Authority of Uganda ategeezezza nti nga bakozesa tekinologiya ow'ekika ekya waggulu bafubye okuziyiza ekikka ekyobulabe ekikwatira mu bwengula ekivaako n'okwonoona n'obutonde bw'ensi.
Tulina okulaba nti waliwo obwenkanya ku bintu ebikulu eby'eggwanga mu mulimu guno ogw'amafuta, ate n'ebyo ebikulu eri bamusigansimbi ku mulimu guno ogw'amafuta. Ebisera bisinga n'ekintu ekyo si kyangu kubanga bamusigansimbi companies n'ez'amafuta oluusi ebigendererwa byabwe tebibeera ku mulamwa n'ebigendererwa byaffe ng'eggwanga. Kale n'olwekyo nga regulator oba omukubiriza w'emirimu gino olina okulaba nti buli kimu kikolebwa okusinziira ku mateeka, amateeka gaabagibwa weegali ate nga ga mulembe n'ebirala instruments ezaateekebwawo.